deni nimɓe darake eno talkuru hawjinde kiite leydi Niger ndum holliri barol tagaɗo waɗirde ɗum nder hen saare ɗum ɗon woni ko ɗatol 237 ko talkuru kiite leydi holli dow majju.
Golle barol fi mun ko sakiti ɗum laatake hunde ko wonno ɗuuɗa nder jonde himɓe. Ɗe golle barol laawol laamu leydi yiɗa ɗe golle bonɗe nani fama ka maître Ali Moussa o fantini dow iri golle barol feere feereji.
Ndeni barol joomum hunde noon ko siriya e waɗede noon, nden ka iɗum wawi hiseede nder gaɗol gollal hirñere, saabu no siriyi ɗum noon e warde mo no wawi laatade o hiilamo noon waroyde ma o waɗanamo tunnirgal. Ɗum ɗon fuu no siriya noon barol inna na abbiyo, ɗum ɗon no limte nder barol saaroɓe. Nde debbo wari goriɗum noon, ɗum ɗon du no limte fa hande nder barol goriyo. Ndeni sukadimaɗo kesum noon ɗeɗɗa kando fa yotta ni ɗum mayde iɗum lilte nder barol suka kecco.
Fi golle barol kawta far ɓangere gon aadi ɗi joomum hoɗata ko itta yonki no feere, na dalilaji ko waɗata joomum waɗa ɗe golle barol no feere. Nani pantinol gol maître Ali Moussa fantini dow laabi laamu leydi Niger ko yecci dow mum.
Nangede no ɓurdi gam barɗo goɗɗo nanga kakena kas kaddi yonki mum yerno ɗatol 232 wiiri teni o tumama e golle hirñere gon imo wawi nangede kasu warede bako kiite mum wala no gollire ɗo nder Niger, amma joomum no wawi nangede kasu duuɓi sappo yaade 33 yerno ɗatol 277 wiiri barol neɗɗo ko wana nder hen saare joomum no wawi nangede nden kay lebbi 3 ma duuɓi 3 kasu jukke buuɗi 4,000. De seni piiɗe noon ma juwanɗe waɗi ko muuyayi wara joomum onɗo no wawi nangede duuɓi sappo kasu ma duuɓi 33, amma dooma neɗɗo dow laawol warde ɗum joomum no wawi nangede kasu duuɓi 15 yaade 33.
Sous-titrage Société Radio-Canada.